I'm not worried about anything. I'm not worried about my tomorrow. I'm not worried about anything. Zenamuwa ebyange byonna yabifuga. Olwalero wewubanga n'olwa kutemu. Kimanyi olw'enkyalo jja kulama kubanga essaala nagitaddeyo. Nje nagitadde n'ensigo omukulu oyo aziddamu. Kasita omusabanga okkiriza nga tolinaamu yadde akabuusabuusa. Essuubiri ndi mu ye, si mwana wa muntu nti akumpanya. Kyakusuubisa atuukiriza, akikuwa mu bungi ye. Kati nammwe abannumba sibatidde, I'm not worried. Basaba musonyiwe, I got a protector. I'm not worried about anything. I'm not worried about my tomorrow. I'm not worried about anything. Zenamuwa ebyange byonna yabifuga. My God, my manager, yakuba pulani zange z'olunaku we lunatambula ne gye lunaggwera. Ajejeje Yesu Kristo mugabirizi na jande. Ajejejeje nga bwe yasuubiza. Essuubiri ndi mu ye, si mwana wa muntu nti akumpanya. Kyakusuubisa atuukiriza, akikuwa mu bungi ye. Kati nammwe abannumba sibatidde, I'm not worried. Basaba musonyiwe, I got a protector. I'm not worried about anything. I'm not worried about my tomorrow. I'm not worried about anything. Zenamuwa ebyange byonna yabifuga. Ajejeje Yesu Kristo mugabirizi na jande. Ajejejeje nga bwe yasuubiza.